reka nkurate muvuga ukuri mubyeyi amezi cyenda mu nda yawe udahuga wanga kumungabana mutima mwiza uzira umunabi uri mudasumbwa urenze umwamikazi undutire ibikomangoma nakubisa kuvuga urwo wantuye bintera ishema kwitwa uwawe mama
Wawuhanza guhore hafi azakurinda makuba yose